body can bend this little
downloaded from ilovezedmusic.com.
Hey, is it making bell? Just got paid up a penny fee, canteen tipa tumbanje.
Ima lata sina pochi.
Atumi no one kongole, kuzum salu lapa na uchilanje.
Ima lata sina pochi.
Nana kama phone calls yobe. Nana kama phone calls yobe.
Ima lata sina pochi.
Nana kama phone calls yobe. Nana kama phone calls yobe.
Ima lata sina pochi.
Nindo walelo, nishinga na kukwatila. Nachiba pachongwa, chishani wachilatila. Padika shingoko, kaneno kulala. Daudi wakupoka kutu fintu na kuswatila. Wishe when I owe you kufwa. Kumfanga twala ndati. Okay, that's too far. Singa tap tap, chikanga oche lamia. Mipindi defeni kanga loko mwana. Lelo nadipuma. Nimpoka pe mpaka fe nadipuma.
Ima leta zina pwanchi.
Beta nadituma. Chonse na kukwatila. Tetintu kwa pachuma. Ima leta zina pwanchi. Just got paid up a penny fee. Kantin tipa tumbanje.
Ima leta zina pwanchi.
Natumi no wankongole. Kuzum salu lapa na uchilanje.
Ima leta zina pwanchi.
Nana kama phone calls yobe. Nana kama phone calls yobe.
Ima leta zina pwanchi.
Nana kama phone calls yobe. Nana kama phone calls yobe.
Ima leta zina pwanchi.
Nadi temo tuntu, tuntu, buchush bula mwina. Life yaba soft na febo tuladwina. Fionka vilok shitama pokete ya kanya. Nolu samu shama kointa ya kwana. Napusafe koi mwatu lenchita expose. Stinker 3 page fullu na matypos. Sula kola pepa, kulu yochifuku shala tula bola tekanya. Naba mfunyamu, nimpo kape. Sangu sambe, chiwa nimpa kafe. Dadu kucholeka na nimpa sase. Pene na balaka, ima leta zina
pwanchi. Skate up a penny
fee, canteen tipa tumbanje.
Ima leta zina pwanchi.
Natumi no wankongole, kuzum salu lapa na uchilanje.
Ima leta zina pwanchi.
Nana kama phone calls yobe. Nana kama phone calls yobe.
Ima leta zina pwanchi.
Nana kama phone calls yobe. Nana kama phone calls yobe.
Ima leta zina pwanchi.
Ima leta zina pwanchi. Ima leta zina pwanchi.
Ima leta zina pwanchi.
Ima leta zina pwanchi.
Easy on a far.
Ima leta zina pwanchi.